tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kala kede do studio tamani o da sa yo saki ko modo Ousmane Diko halanto an kabaruji gondi do de yude men zan la presse la bamako nu jire wonane en to boggi jande to avocat français que marsal sekaldi goto e windube nu ga sare ke saka holliti yo fabatobe adna e cdo mbaji binika e do mali anda be nule sare yoga be ka kolliti mali yo leedi dimdundi mbawdu du daranaade hore mudun nen e wi mabbe mali signinaali kawral hakul bi mali ka ele inde fabatobe adna be murtere heredo ana ganda wadde le wuddu leedi meden se fay hunde huncana ka hore yo o jaabu heba le nande jate jaali jaalaniido du kabaru no nedda ko wordi walde wadi hakunde sema e plateforme ana fisu hore be sema ngadi noddango fa kala dokkodira yalla juude yalla ana deejal duumina ana warta nenno hore be plateforme ka kuliti kubindaake du yokude ana fisu e juude sema yo di ngoni sembe kabaru imen jogani on bismillah don e do studio tamani wal til gonduiga sere leedi men waddani hono halaji heewde le leedi meden di e le windube kaado sere kessa avocat français que marcel sekaldi anahen nen e wi mako ka sareya yo mbaji binaka e do mali heedi fabatobe adina fawarde sedao yalla gollido nodditeedo cour des comptes les régions ngaji di ana joine o sareyanke français que haldi ko Waltigol Nuga Saraka Nafata et Alusen Abatoure, Kedana, Mamad Samse.
Le projet de réforme constitutionnelle.
Anander, Odo Pouze Waltigol Nugal Seraji, Mutalkur Kaurangal Wajimbini, Sifaji Didi, Otagul, Guld Emode, Guobo O, Uju Indichu, Baturi Didi, Yala Yimbele, Region Ajisal Didi, Nangatene Hakilo, Bangigoto Dun, Kabar Hakitar Lamu, Duni, Kunchangul Lamorde, Wanatan, der Region Ajisal Di, Kandera Lidindi Fuf, Suni, Onkinaki, Wajimbina, der Talkur Kaurangal, Lady Marindi Ningete, Sabindi Yotinali Adi, Mundi Paminon, E on what got odun, Faba Motan Fe in their Gulaj Talkundu, Deno Nyata Chagal Kuteji, Sunibi Chalki Landin Wuteji Ngalo Nugal Seraji, Ngal Talkur Kaurangal Wajimbini, Lady Marindi Sapate Lata, Lady Wasundi, Yotin de Adi Mudum.
Le Tabagian ne respecte pas ses engagements.
E wi andambe nuy le sariya mali yo leedi dimdundi mbawnudu daranaade hore mudun do haani e wi Mamadou Seydou Traoré sariyanke mali sinini kawrangal hakkunde malinkobe se wadi fabatobe aduna be sede en o holliti sariya ka sininaka e inde fabatobe aduna be kanko Mamadou Seydou Traoré le ko halde Idrissa Sako o holliti cakti dabare yo bibbe mali tan wadani keddena Oumar Weygal
e bi souverain ça veut dire que nous sommes
leedi jogindi ndima ko mudun kanyu pamata anyaaji di haaja wala fum bodo bamde anyaaji so sina ndido leedi jokka dum mali sinini kaldal e kawral hakkun ibe leedi mali ndi seddi be yo yimbe el hobbe gobe tiagal leedi ndi wattu jono bibbe mali be kanyun en kani ewtad no dum worri so tawam dum rewetina dum rewataake so tawam idu yaade sariya leedi ndi na dum yaadata so na dum yimbe el wobbe be baa wardi leedi ndi be biye be ganna yimbe ko njida dum waawa laataade dido anyaaji yo leedi mali ndi kanyun bami laamo kanyun bami dum so tawam idi sa idi mbay pamete ka yimbele mali be kanyen kani jewtad no dum hani worude fur jotta ko dum darti en no nokkule godde kasen sina darden darne meden le leedi
kala ko jiddon famitaade pode faydo be me ami ande Facebook na Twitter odo mbay do hollitinda kilaji madon do doddude numeroji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 murtere heere ana ganda wadde le wuddu leedi meden se fay hunde huncana ko hore yo dum woni hono ko nande jate gadaade le region ngaji motte segu kolliti nen horgo ngol holliti wada watta torraji di ana tongi e do ko laamu o huncanta hore jogalal jama le ko waddata jaanyeli e paale nen kanko docteur Ali Tunkara gaddo de do nande jate o holliti kana darantobe sariya be ndarto yalla o do kabur na hebane jogala le ko halde e samba dumbiya keddena Ousmane Ali Bouli
si vous regardez un peu le système judiciaire
sandari no sariyaji di ndoginirte ni sandari no yigaji leedi ndi lamu ko be ngondi waddirde no weldi dum ben sini himbe le be ngi no be ngaddirta no weldi be dun ana nawabe ana wayni be hono ben ana ngori no weldi dum ben nawtoro dun no jiddiri ana joppi be caggal kilitaka e mabbe dun ana nawo yonki mabbe dun fuuse hawriti ana wawi wadde faabe gollirta be laato rebel e sabi metalla yonki battino lam o gollirta ni nenno lam o hani wattande dum hakkilo dara no dum pati himbe be murta sini lam o wirfitaaki le nukkuje de fayse wirfitake du sini golliray do sariya hanbe renude himbe be farde mubbe daranaade denaagu kinne ana torra himbe e dum waye murtinde be
soldats e mali tati keddike taton keddike hen joom majji le masiba jeedin koobe nyande jeena le ruju hakkunde gaaw e menaka e le ko heba nande heedi soldats en ka e le ndedo yontere larme mali du martinino kumpa wadi ko badoto hono jeedin koobe sappe didon e le gollidinde e barkan le region gaaw o jeedin ka goto du nangirama juude walda hakkunde semay platform heedi anafis dawsi handen o non deer ana le region kidal o kejaado hala semay wi larwagol ana wanda fa hakkilaji himbe njodo hore be gubal gal non kolliti kala gollida fa de dumine warta kanko ilad ak mohammed kejaado hala sema wonko halde adam ahmedou haydara kedana usman nyalibul
la situation est calme il y a des patrouilles
basi o dei wotu joni o habotobe sema be ana gondi e wadde lugungoji le nukkuje yogaji ono anafis do habotobe platform form gonno e be gonde waltinde hakkilaji himbe de nokkuje fa keba jukkintinde golleji mubbe be anda basi fu hewtata ko be pati dun sullinabe himbe sema dido keddi e basi o taton barmi be de gonde wadde ko min bayi fu pati ummito kasen dun woni ko min dardata katti dal ana wonde wadde hakkunde mabbe e warbe surde kanyi kuminibe fa jam hebe fu dalla be dalla e basi o wala fu lenudo juude mu be den tewte himbe fu mon fu wada ko wayi fa jam
warta
heedi platform ka be andini dupando hana ko jala hol nyande hore mudum kolliti hono jarraki yoppude anafis ka e juude sema kanko mohammed uldu matali non goto e hore be platform be wonko halde adam amadou haydara keddena ko mumbisende bu faccitani en
basi jidi timmay sabe de be ngari tonu demi min joppani be kidal anafis kay min joppata gubbe ta otobe iwi nokku goddo warde mi anda so tawi kambe no na so ganyo ame ben wakati joni min godda anafis yimbe le sema ana tiagal e giraabe mabbe renobe be basiji ana mbawi fuddutinde wattu fu anafis ana joni e juude gubbal sema kamin kole e famay hono be mbawi wadde ndardami min joppa kaborde pati min chama do kidal sabe de mi den kaani wattande hakkile kabarunde naagu bibbe galluje to tawene yurdabare mu bamaka batte anafis e tabankort mi yeyeru dum ndenagu leleji ndi sarewo ngol laba fe
hono yambere noga e joberde basket rewbe le afrique wadan jiwde sappe jetti yaade noga e jeddi lewru outu hitande 2017 nde fedde daraninde dabare yambere nde do yidi e yottinobe kabaruji betay hande bamako to kanko adama jara yalkuye tindinodu le ministere haro chaldi leedi meden wonko stephanie fatiatra kedena usman nyalibuli
l'objectif de cette conférence est d'informer
fanangal kawrtal yo martinde himbe mali himbe adno of kumpa mali ana hani bisminde rewbe leedi afrique fiobe ballon juude won basket le hitane 2017 de do bamako do fedde juinama kande daranade golleji mon de wadan ko hani wadede fu fa kawrta ngal lato no yidira himbe fu ana kani martinede kumpa kup o fietele do mali do andinedo fedde won juinande kande daranade golleji mon de wadan du ko de wayi fu fa golle o gasa tawi nyande gollo hani fuddude o mo gayna ande mali ana wayi bisiminde afrique fedde kande daranade denagunde daranto denagu le nukkuji be kani jippade le mun de nukkuji kup hani fiede le mun de nukkuji be kani ekitade le mun de be njata du fu ndena gu mabbe darente
lors de leur déplacement d'un point à un autre
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden keben famta hono wonnude jogala leedi heedi laamu e yimbe le wattu duumido yalla de re nenaago ana nyiba woni ko batumu wadi do ko batu wadi do mudun kenge sariya leedi ndema e do yimbe kodi kollititi hollititi jama le o do batu balde tati yon dendangal hono balle remobe e gollidibbe mudun darani o do batu puddudo handen to segutu Batu do hono hebande jogala du kite leedi fuddi beete hande sigaaso fa deere e yirwere hebe nenno yo sagantobe rende leedi meedum limadi do fa warde e ONG Elvitas takondiri e odo batu fa hebi laataade totere jaabu imma dara hono daraj imma daraj du fikugol sukabe les hitande 2016 fuddi beete hande kuccalato yo famminde yimbe yalla ana kewadu e leyo imma daraji ngaroji di woni ko daranibe tottere de do imani li o do batu balde joy mo doctorade ton darani golliraabe juude mudu en temede di don du ndokama hono kenya ujinaji jeddi monokala yo ONG Merci Corp kanyi leydi Americani USAID ndoki monokala le golleji hono mo intigol kaaki jarnidi fawarde e nokkuje durdude ngoni sembe kabaridi men jigondi on kikido bismillah ma don kedde hedal faande yewtere ma na yeso yen tawde jangu